emazweni, 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 emazweni. Emazweni, emazweni, angisakholelwa emazweni, 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 angisakholelwa emazweni, 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 angisakholelwa emazweni, 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 angisakholelwa emazweni. Emazweni, emazweni, ngayimbula inhliziyo, inhliziyo, ngayimbula inhliziyo, inhliziyo, emazweni, 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 angisakholelwa emazweni, 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 angisakholelwa emazweni, emazweni, angisakholelwa emazweni, sengakholwa izenzo, ngayimbula inhliziyo, vele kube sengedwa, ekubeni sibe yinye, emazweni, angisakholelwa emazweni. Ngiqala ngipule inhliziyo, sengakholwa ngezenzo, emazweni, emazweni, angisakholelwa emazweni, 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 angisakholelwa emazweni, sengakholwa ngezenzo, ngiqala ngipule inhliziyo, vele kube sengedwa, andisi nasibaningi. Emazweni, emazweni, angisakholelwa emazweni, emazweni, ngiqala ngipule inhliziyo, vele kube sengedwa, sengakholwa ngezenzo, emazweni, angisakholelwa emazweni, ngiqala ngipule inhliziyo, 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 emazweni, emazweni.